the world needs it, especially dental ikiwa yellow. Men no white inamaanisha ujala kwa I for help. Zilimezwa na sauti ya gunshots, listen. Grim Reaper ja drunk kwa machozi ya weed, orphans bado. Macho na leak, inamaga machozi, disappointment, sick emerge. Kama Aladdin, tunona flying carpets. My action ni ya bakitupa vitu inje. Unapandisha juu, window ya gap in approach. Maskini albina aldiscover mala. Song kwa kitupa maziwa imelala, labda. Na exaggerate, si romance ndio ni double date. Alipia share amekula kwa plate. Kila moja ku break bread, itoshe. Hisi maumivu ya mesus, kagu, judu, fair matatu. Sija choose but utadu, nitadu. Nita prove nitakuwa successful bila kupiga proof. Nyumba the only thing valuable ndani ni O2. Especially kushafanya manicure. Narusha booty, nirudi pedicure. Hata kuwa na baridi na ava vest, nisi waste. Time kukunja sleeve, no make it talker. Stress, success, patience less. But niki fry my eyes sahi. Ntakosa later, supia kuku, steak, but drumstick. Wanna feel bitter, villas, na mina, mimina. Baka sioni chini ya glass. Now I enjoy copy, ya wanna class. Hakuna was, wezi shikanisha, hata wapewe super glue. Tuki point mungu juu, wako like 2+2, for what? Songo ka, so important, usaka cash, sabotage. Junanda so far as bullets natoka magazine ya AK. Mungu anawisha ange create the 8th day. Hey, ha 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 ha.